Jolene, 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 Jolene. Abondelio, tika yanga mobalie. Kitoko na yona koko kanisa yango na nini okongenga lokola monzoto Esekeli na yo bonzenga mongongo na yo lokola matanga ya mvula Joli 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 Na bondeli yo tika yanga mobali
Banza kayo butu moye Zongako Asala boni Nasuka wapi
Yeah.